kuuliriza nkugamba mpeleza kanamba nsonga za mutima munda zezindete dokupenda kumabivifu kamide mkusaba ufanira ya kade hey. Tunyumia muma baby votori ebyange biwede ndi kumusalaba kubanji bandaba kubambize numa mpeleza kanamba pandikira kanamba nsonga za mutima munda zezindete dokupenda mpeleza kanamba pandikira kanamba mpeleza kanamba songa mu mutima munda
guno mutima nse guno maluma kusonga za mukwano guze gumenya njagala kubereyo naye mukwano liwala nnyo kale mpeleza kanamba ninawo kyendina okugamba ti bebi nasiruwala birozo tebikola ngoli eyewala eyewala
mpeleza kanamba pandikira kanamba nsonga za mutima munda zezindete dokupenda mpeleza kanamba pandikira kanamba mpeleza kanamba songa mu mutima munda yegwe gwe nesiga omulungi Jessica ubambi tonjuwa mu mutima nesika
iye yeah, olyo mu bantu atawuliriza bigambo mu matu nga nesimye okubeera nawe baby kumavivi nfukamidde nkusaba nfunira yakadde iye yeah. Tunyumye muma baby wontoli ebyange biwedde
ndi kumusalaba ubanji banda